nzima kuyehlela kunomu yamai Bemalokazane
Thixo ndithetha nawe cela upholise intliziyo yami ayi ndicela undivulele indlela nami ndifuna ukuphumelela